kulikuwa na fomu ya meja
walai hata mimi kana rada walai
alinipigia TNG juu na fatu ndio
hai tumalize huko huko
tuko na kaa 30 minutes tunaweza fika
nayo.
Shaskia. Ni mbaya je shaskia.
Yo ask.
Kiwa Douglas. Steam kamepanda sana shuka nayo. Ingiza kichoa tuko juu ya mbicho kama kawa na finesse. Ah vile imekaa mimi najua ndai bless. Da finesse. Ndai bless. Kikwani zimeshika.
Zimeshika.
Uko juu ya mbicho ama mzigo.
Mbicho.
Kikwani zimeshika.
Zimeshika.
Mbicho ama mzigo.
Daitana. Dance kwa bidi mdogo taitana. Swing mnoko chini shaivana. Kushera, ah, kushera, ah, kushere, daitana. Dance kwa bidi mdogo taitana. Swing mnoko chini shaivana. Kushera, ah, kushera, ah. Akidoba imefungwa direct from the hood. Ushacheza natura frog jump 22. Biz akipuga dive shoe clicky pull. Showbiz kinda dinga site nda kuchung, ah. Kirasa zina clap. Mnyonge digi dust. Ujadisi ya za mzinga unariko she flower fast. Boy aina aroma that one is from the past. I don't joke kikolo mita pass. Hapa ni kusetoka niko kwa bash. Manguna wa mebonda zao wanavua pants. Cash money na kitachi. Bling purchased ah fully cash. With your daughters kwa bedi na rombosa. Baby wine baby kulosa. With your daughters kwa bedi na rombosa. Baby wine baby kulosa. Na tukushe hehe naitana. Dance kwa bidi mdogo taitana. Swing mnoko chini shaivana. Kushera, ah, kushera, na kushere, hey, daitana. Dance kwa bidi mdogo taitana. Swing mnoko chini shaivana. Kushera, ah, kushera, ah.
Wiki mepiti menikalia. Nasikia mpesi mingia. Leo ni mademu amenikalia. Hakuna kitu mbuneza niambia. Nasikia kiburi mingia. Pia kwa sherehe kuna sheria. Kama ulipi bilu unatumwa na mdosi. Kimbia kwa gari unilete hiyo koti. Leo ni kuringa. Mikono tunosha na mzinga. Mwangi ashazima. Devi mabonso alimpiga. Manzi yangu anasikia natapika. Sema basi kushika, kushika.
Na tukushere naitana. Dance kwa bidi mdogo taitana. Swing mnoko chini shaivana. Kushera, ah, kushera. Na tukushere naitana. Dance kwa bidi mdogo taitana. Swing mnoko chini shaivana. Kushera, ah, kushera, ah.
Ngia dance flow kaina gonga. Leo tuna dandi ya mat mindi ya donga. Look na madem ka 10 wote ni 10 plus. Kwanza na
Deba.
Kwanza na pose na shindwa nishike mgani. Selekta milipu wabash iko pande gani. Ati DJ chomfane hako inadi. Piga nduru kama majishikia manzi. Asika fununu kuna manzi wa Nairobi. Come frontline utuleze story. Chile mejibeba mbogi na wori. Aye wewe mina shuka na yeye. Aye mina shuka na yeye. Kila mejibeba mbogi na wori. Aye boy mina shuka na yeye. Kila mejibeba mbogi na wori.
Na tukushe hehe naitana. Dance kwa bidi mdogo taitana. Swing mnoko chini shaivana. Kushera, ah, kushera. Na tukushe hehe naitana. Dance kwa bidi mdogo taitana. Swing mnoko chini shaivana. Kushera, ah, kushera.